Igitabo abakurambere n'abahanuzi igice cya 43 urupfu rwa Mose. Iki gice gishingiye mu gutegeka kwa kabiri igice cya 31 kugeza ku cya 34. Mu by'Imana yagiye ikorera abantu bayo byose harimo ubuhamya buruta ubundi bwose bw'ubutabera bwayo butagira aho bubogamiye buvanze n'urukundo n'imbabazi byayo. Uwo mutegetsi ukomeye w'amahanga yose yari yavuze yuko Mose atazageza Abisirayeli mu gihugu cy'ibyiza, kandi gutakamba cyane k'umugaragu w'Imana ntikwashoboye guhindura icyemezo cyayo. Nyamara yagerageje uko ashoboye kose gutegurira iteraniro kujya mu murage basezeranyijwe. Imana yategetse Mose na Yosuwa kujya mu ihema ry'ibonaniro, maze inkingi y'igicu iraza ihagarara hejuru y'umuryango. Aho niho abantu bahawe Yosuwa ku mugaragaro ngo ababere umuyobozi. Umurimo wa Mose wo kuyobora Abisirayeli wari urangiye. Yari akiyibagiwe kubwo gukunda ubwoko bwe. Imbere y'abantu benshi, Mose mu izina ry'Imana abwira umusimbura w'aya magambo meza yo kumutera imbaraga. Komera ushikame, kuko uzajyana Abisirayeli mu gihugu narahiye ko nzabaha, nanjye nzabana nawe. Nuko abwira abakuru n'abatware b'abantu ku mugaragaro yuko bakwiriye kumvira amabwiriza yari yababwiye atanzwe n'Imana. Ubwo abantu bitegerezaga uwo musaza wajyaga kubakurwamo vuba, bibuka kandi bongera gushima imico ye myiza ya kibyeyi, inama nziza yabagiraga n'uburyo yakoraga adacogora. Bababajwe cyane no kwibuka yuko kutumvira kwabo ariko kwatumye Mose akora icyaha cyatumye agomba gupfa. Imana yagombaga kubumvisha yuko batari bakwiriye kongera gutuma imibereho y'uzababera umuyobozi mu gihe kizaza ibi yo kugeragezwa nk'uko bari bagize ya Mose. Imana ivugana n'abantu bayo mu migisha ibaha, kandi iyo migisha idashimwe ivugana nabo bayinyazwe. Uwo munsi nyine nibwo Mose yahawe itegeko ngo zamuka uyu musozi Nebo witegera igihugu cy'i Kanani mpa Abisirayeli ho gakondo, upfire kuri uwo musozi uzamutse usanga ubwoko bwawe. Ubwo Mose yari agiye mu bundi butumwa bushya kandi budasobanutse, agomba kugenda agashyira ubugingo bwe mu maboko y'umuremyi we. Yari azi yuko yagombaga gupfa wenyine, nta nshuti yo ku isi yajyaga kwemererwa kumufasha mu masaha ye aheruka. Umutima we wari waratinye kubw'urujijo n'ubwoba byari aho. Ikigeragezo kiruta ibindi byose cyari ugutandukanywa n'abantu yari yarabanye nabo igihe kirekire nk'icyo, ariko yishyize ashyira n'ubwoko bwe mu rukundo n'imbabazi by'Imana afite kwizera gushyitse. Bwari ubuheruka Mose ahagarara mu iteraniro ry'abantu be. Nanone umwuka w'Imana muzaho, maze mu magambo yimbitse aha buri muryango wose umugisha, aherutse umugisha kuri bose. Imana ihoraho ni ubuturo bwawe. Amaboko y'iteka ryose arakuramira, kandi Abisirayeli baba amahoro. Isoko ya Yakobo ibukwayo mu gihugu cya vino n'imyaka y'impeke, ijuru ryacyo ritondesha ikime. Wa bwoko bw'Abisirayeli we, urahiriwe. Ninde uhanye nawe kuba ubwoko bwakijijwe n'Uwiteka ari we ngabigukingira. Gutegeka kwa kabiri igice cya 33 umurongo wa 27 kugeza kwa 29. Mose ava mu iteraniro maze azamuka umusozi Nebo agera mu mpinga ya Pisiga. Ahagarara aho hejuru wenyine maze yitegereza imbere ye, amaso ye abona neza. Kure cyane iburengerazuba hari ikiyaga kinini cyane. Mu majyaruguru hari umusozi Herumoni, iburasirazuba hari ikibaya kinini cy'i Mowabu, kandi hakurya hari Bashani aho Abisirayeli bari baraneshereje. Mu majyepfo hari ubutayu bazerereyemo igihe kirekire. Ari aho wenyine, Mose asubiza amaso inyuma areba imibereho ye y'imihati ahereye igihe yavuye mu cyubahiro cy'ibwami no mu gihugu gikize mu Egiputa, akajya kwifatanya n'ubwoko bwatoranyijwe n'Imana. Yibuka ya myaka myinshi yamaze mu butayu aragira umukumbi wa Yetiro, marayika abonekera mu gihuru cyaka umuriro, no guhamagarwa kwe ngo ajye gucungura Abisirayeli. Yongera kureba ibitangaza bikomeye by'imbaraga z'Imana byakorewe ubwoko bwatoranyijwe, no kugira neza kwinshi n'imbabazi yabagiriye mu myaka yabo yo kuzerera no kugoma. Abantu babiri gusa mu bantu bakuru bose bo mu ngabo nyinshi zavuye mu Egiputa nibo babaye intungane, bakaba aribo bashoboraga kwinjira mu gihugu cy'isezerano. Imbere ye y'ibigeragezo no kwitanga yasaga nk'aho yari agiye kuba imfabusa. Nyamara yari azi yuko ubutumwa yari yarahawe n'umurimo yari yarashinzwe yari yabihawe n'Imana. Ubwa mbere agihamagarirwa kuyobora Abisirayeli bakava mu buretwa, yatinye iyo nshingano ariko ntiyanga uwo mutwaro. Ndetse n'igihe Uwiteka yamubwiraga kumukiza akarimbura Abisirayeli bari bamugomeye, Mose ntiyabyemeye. Yagiriwe neza ibihe byinshi atonnye ku Mana mu buryo bw'umwihariko, yize byinshi igihe bari mu butayu bashyikirana mu rukundo rwayo, abona yuko yari yarahisemo neza kurengananywa n'ubwoko bw'Imana, abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza by'ibyaha. Ubwo yasubizaga amaso inyuma areba imibereho yagize, igikorwa kimwe kibi cyarabyangije byose. Iyo bibi bishoboka ngo icyo gicumuro gihanagurwe, yiyumvagamo yuko atajyaga gutinya urupfu. yijejwe yuko kwihana no kwizera igitambo cyasezeranywe ari byo byonyine Imana yashakaga, maze Mose arongera yatura icyaha cye, maze yingingira kubabarirwa mu izina rya Yesu. Nuko yerekwa igihugu cy'isezerano kitagaragara kuko hari kure, ahubwo kiboneka neza hose, kandi muri ryo yerekwa rye anezezwa nuko cyari cyiza cyane. Aho ngaho ntiyakeretswe nk'uko cyari kiri, ariko nk'uko kizaba Imana igihaye imigisha. Hari imisozi yari yambaye amasederi, utununga dutwikiriwe n'imyerayo kandi duhumuzwa n'impumuro y'uruzabibu, ibibaya bigari bigizwe n'uburabyo kandi byuzuye amatunda, ibiti by'ibigazi, imirima y'ingano n'ingano za bushoki yahuhwaga n'umuyaga, ibibaya byarasirwagamo n'izuba bicurangirwa no kugwa kw'amazi aturuka mu masoko n'indirimbo z'inyoni, imidugudu myiza n'ubusitani bwiza, ibiyaga byinshi mu nyanja nyinshi, imikumbi irisha ku misozi mito ndetse no mu bitare by'amabuye ahari ubutunzi buhunitse bw'inzuki z'impura. Rwose cyari igihugu gisa n'icyo Mose ubwo yari ahanzweho n'umwuka w'Imana yabwiye Abisirayeli. Mose yabonye ubwoko bwatoranyijwe muri Kanani, umuryango wose uri mu byaho. Yeretswe amateka yabo, igitekerezo kirekire kibabaje kivuga iby'uko bataye Imana n'uburyo baje kubihanirwa. Ababona batataniye mu bapagani batagifite ubwiza bw'Imana, umudugudu wabo mwiza cyane n'amatongo, n'abantu babo barajyanyweho iminyago mu bihugu batazi. Ababona bagaruwe mu gihugu cya basekuruza kandi noneho bategekwa n'Abaroma. Yemerewe kubona kuza k'umukiza wacu bwa mbere. Abona Yesu ari uruhinja i Betelehemu, yumva amajwi y'ingabo z'abamarayika baririmba indirimbo y'ibyishimo basingiza Imana kandi bavuga amahoro ku isi. Abona inyenyeri mu ijuru yari iyoboye abanyabwenge b'ibuvazuba ibaganisha aho Yesu yari ari, maze umucyo mwinshi usaba mu bwenge bwe ubwo yibukaga amagambo y'ubuhanuzi ngo inyenyeri zakomoka mu bwoko bwa Yakobo, inkoni y'ubwami izaboneka iturutse mu bwoko bwa Isirayeli. Kubara igice cya 24 umurongo wa 17. Abona imibereho ya Kristo yo kwicisha bugufi Nazareti, umurimo we w'urukundo n'impuhwe no gukiza, n'uko yanzwe n'ishyanga ryibona kandi ritizera. Yatangajwe no kumva birata amategeko y'Imana kandi uwayatanze bakamusuzugura kandi bakamwanga. Abona Yesu ku musozi wa Elayono arira kuri uwo mudugudu yakundaga. Mose abonye yuko amaherezo ubwo bwoko buzarekwa, abantu yari yararuhiye, yarasengeye kandi akitangira, yaremeye yuko izina rye rihanagurwa mu gitabo cy'ubugingo ku bwabo, ubwo yategaga amatwi ayo magambo ateye ubwoba: dore inzu yanyu muyisigi wari umusaka. Matayo igice cya 23:38. Umutima we wishwe n'agahinda, arizwa n'umubabaro yari atewe n'agahinda k'umwana w'Imana. Yakurikiye umukiza i Getsemani, maze abona agahinda yagiriye muri ako gashyamba, kugambanirwa, gushinyagurirwa no gukubitwa ibiboko no kubambwa. Mose yabonye yuko nk'uko yamanitse inzoka mu butayu, ariko umwana w'Imana yagombaga kumanikwa kugira ngo uzamwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yohana igice cya 3:15. Agahinda, ishavu n'ubwoba byuzuye umutima wa Mose ubwo yarebaga uburyarya n'urwango rwa Satani Abayuda bagiriye umukiza wabo. Yumvise Kristo atakana umubabaro ati: Mana yanjye, niki kikundekesheje? Mariko igice cya 15:34. Yamubonye aryamye mu gituro gishya cya Yosefu. Byabaye nk'aho isi icuza umwijima wo kutagira ibyiringiro. Ariko yarongeye arareba, amubona yaranesheje azamuka mu ijuru ashagawe n'abamarayika bamuramyaga kandi ayoboye inteko y'iminyago. Mose yabonye intumwa za Yesu zijyanye ubutumwa bwe bwiza mu isi. Nubwo Abisirayeli ku mubiri bananiwe kuba umucyo w'isi, nubwo barangaye bakabura imigisha yabo nk'ubwoko bwayo bwatoranyijwe, nyamara Imana ntiyari yarataye urubyaro rwa Aburahamu. Abantu bose muri Kristo bazahinduka abana bo kwizera, babarwa nk'urubyaro rwa Aburahamu, abaragwa b'amasezerano. Nka Aburahamu bahamagariwe kumenyesha isi amategeko y'Imana n'ubutumwa bwiza bw'umwana wayo. Mose yabonye umucyo w'ubutumwa bwiza urabagirana mu bigishwa ba Yesu n'ibihumbi bakomoka mu bihugu by'amahanga bagana aho uwo mucyo warabagiraniraga. Yanejejwe n'uko Abisirayeli bagwiriye kandi bagatunganirwa. Nanone yongera kwerekwa ibindi. Yeretswe ibyo Satani yakoraga kugira ngo atume Abayuda banga Kristo kandi bavuga yuko bubaha amategeko ya se. Ubwo abona isi beshywa mu buryo nk'ubwo, bavuga ko bemera Kristo kandi bakanga amategeko y'Imana. Yari yumvise abatambyi n'abakuru batera hejuru nk'abahanzweho bati: mukureho, mubambe, mubambe. Nanone yumvise abiyita abigisha b'abakristo batera hejuru bati: mukureho amategeko. Yabonye isabato ikandagirwa maze hashyirwaho umuhango unyuranyije n'amategeko mu cyimbo cyayo. Mose yaratangaye cyane kandi bimutera ubwoba. Mbese abizera Kristo bareka amategeko bate, kandi ariyo rufatiro rw'ubutegetsi bwe mu ijuru no mu isi? Mose yanejejwe no kubona amategeko y'Imana agikomezwa kandi akagirwa nyambere n'abantu bake b'intungane. yabonye intambara ikomeye iheruka abategetsi bo ku isi bagerageza kurimbura bakomeza amategeko y'Imana. Yumvise amasezerano y'amahoro Imana igirana n'abitondeye amategeko yayo ivugira mu buturo bwayo bwera. Yabonye kuza kwa kabiri kwa Kristo mu bwiza, abapfuye bakiranuka bazuriwe ubugingo buhoraho, n'abera bazima bahinduwe batabonye urupfu, maze hamwe bazamuka baririmba indirimbo z'umunezero bajya mu murwa w'Imana. Nanone abona ibindi isivumuwe ari nziza cyane kuruta igihugu cy'isezerano yari amaze kwerekwa. Nta cyaha gihari kandi urupfu rudashobora kuhagera. Afite umunezero utavugwa, Mose areba ibyo yeretswe abona agakiza karusha ubwiza ibyiringiro biruta ibindi byose yari yarigeze agira. Barangije burundu kuzerera mu isi, Abisirayeli b'Imana barashyira binjira mu gihugu cy'ibyiza. Nanone iyerekwa rye riracwekera, maze akomeza guhanga amaso ye ku gihugu cy'i Kanani kure. Hanyuma nk'umusirikare wari urushye arambarara hasi kugira ngo aruhuke. Nuko Mose umugaragu w'Uwiteka apfira aho ngaho mu gihugu cy'i Mowabu uko Uwiteka yategetse. Amuhamba mu gikombe cyo mu gihugu cy'i Mowabu giteganye ni Betipeori, ariko nta uzi igituro cye na bugingo n'ubu. Abantu benshi bajyaga kugira akaga ko kuramya umurambo we iyo bamenya aho yahambwe. Kubw'iyo mpamvu wahishwa abantu. Abamarayika b'Imana bahambye intumbi y'umugaragu wayo mwiza, maze barinda icyo gituro cyari cyonyine, ariko ntiyatinze mu gituro. Kristo ubwe n'abamarayika bari bahambye Mose baramanutse bava mu ijuru gukangura uwo mukiranutsi wari usinziriye. Satani yari yishimiye yuko yashoboye gutuma Mose akora icyaha, ubwo akaba yarategekwaga n'urupfu. Uwo mwanzi ukomeye yavuze yuko amagambo y'Imana ngo uri umukungugu, mu mukungugu nimwe uzasubira, yamuhaga abapfuye ngo bababe. Igituro cyari kitaraneshwa, maze akavuga yuko abari mu bituro bose ari iminyago ye itazigera irekurwa. Ubwo nyir'ubugingo n'abera bazaga ku gituro, Satani yagize impungenge z'uko ashobora kukinyagwa. Yahagaritswe no kuburana yuko aho yavugaga ko arahe hari hatewe. Yavuze yuko na Mose atashoboye gukomeza amategeko y'Imana. Yari yihaye icyubahiro cya Yehova, cya cyaha cyatumye Satani yirukanwa mu ijuru, kandi ko kubwo gucumura yatwarwaga na Satani. Uwo mugambanyi mukuru yasubiye mu birego bya mbere yari yaratanze arega Imana ko yamurenganyije. Kristo yajyaga kumurega umurimo w'ubugome wazanywe mu ijuru n'ubushukanyi bwe watumye umubare munini cyane w'abaturage baho urimbuka. Yajyaga no kwerekana ibinyoma byavuzwe muri Edeni bigatuma Adamu acumura, maze bikazanira abantu urupfu. Yajyaga gushobora kwibutsa Satani yuko ari we washutse Abisirayeli bakivovota kandi bakigomeka, akaba ari byo byacogoje kwihangana gukomeye k'umuyobozi wabo, maze mu gihe atari maso agakoreshwa icyaha aricyo cyatumye apfa. Ariko Kristo yabishyize byose mu maboko y'Imana ati: Umwami Imana iguhane. Yuda igice cya 9. Umukiza ntiyaburanye n'umwanzi we. Ariko ako kanya kandi aho yatangiye umurimo wo kunesha imbaraga z'umwanzi waguye no kuzura uwari wapfuye. Icyo cyari ikimenyetso cy'uko umwana w'Imana ari umutware. Satani yatswe umunyago we. Abapfuye ari abakiranutsi bazongera babeho. Mose yarazutse arahimbaza, maze azamukana n'umucunguzi we bajya mu rurembo rw'Imana. Imana yabujije Mose kujya i Kanani kugira ngo itange icyigisho kitazibagirana yuko itegeka abantu kumvira byuzuye, kandi yuko abantu bakwiriye kwirinda kwiha icyubahiro cy'umuremyi wabo. Ntiyahaye Mose ibyo yasabaga ubwo yasabaga guhabwa ku murage w'Abisirayeli, ariko ntiyibagiwe cyangwa ngo ihane umugaragu wayo. Mu mpinga ya Pisiga, Imana yahamagariye Mose umurage uhoraho uruta Kanani yo mu isi. Ku musozi Yesu yahinduriweho ishusho y'ikarabagirana, Mose na Eliya bari barimuriwe mu ijuru bari bahari. Maze muri ubwo buryo niko isengesho rya Mose ryageze aho rigasubizwa. Yahagaze kuri uwo musozi mwiza hagati y'umurage wahawe ubwoko bwe, afite ubuhamya bw'Imana ariyo masezerano yose yahawe Abisirayeli aturukaho. Ibyo ni byo biheruka byahishuriwe abantu mu nzozi byongewe ku mateka y'uwo mugabo washimwaga n'Imana cyane.